akashia kebiyokonda katanzo kusomese gwanga kongeri obuma obugendo kusoma byunkumu nebyenyi byabalonzi kebugendo okukola olw'okuteekateeka kaluka bonako mwaka gujja ogwabbya bimukaga nkamazima n'obwenkanya. Akakiiko kaguza obuuma emitwalo egisukka mu kkumi okwewala abantu okulonda emirundi egisukka mu gumu n'abamu okulonjera mu mannya agatali gaabwe. Omwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Richard Kamugisha agamba nti enteekateeka eno esoose n'abawagizi b'ebitongole bya gavumenti bafune amawulire gano bagende bagabunyise eggwanga. Alambuludde ebyenjawulo ebikwata ku buuma buno n'engeri gye bugenda okuyambamu n'okukola ku lunaku lw'okulonda.
Kirondolwawo kigenda kubeera n'obuwoma bubiri kamu wekafuna ebizibu akalala kajja kuba wekali ate na constituency tujja kubeerawo n'obuwoma obulala bwa stand by na buli bubiri bwe bufuna ekizibu tujja kuyingizawo akalala kuva ku constituency level. Buno obuwoma bulina power bank, bulina amasanyalaze gava ku power bank eri ku mabbali. Ekisooka babucaginga bwafuna omuliro guwera kuva mu factory tusobola kukolesa saawa kumi nate buli chaji kati saawa ez'okulonda tuva saawa emu kutuuka saawa kumi oba nezo nezisukamu akuumaako kajja kukora bulungi. Akuuma kano obuuma buno tebuli network tebukwatagana n'obulala gye bubeera kakozesa android system ng'ey'essimu kajja kuba kakolera offline n'olwekyo tewali omuntu ntasobola ku bano bakozesa bya kalimagezi ntasobola kuyingiramu mu data yaffe n'akole tekisoboka kubanga tekali online.